awon maalin oo ay maamuhu yeele yuli baganka hawsha ka dhaban tasda kuriye dhalli xarso muddo ku badan 20 sano iyo dhibanyin xanuunka waalida maskanta hooyo hawo oo yar shee dhalli sidda kumida iyo kuwaladeen yuli baya darbate in la gurmudo si uu helan kuriitiye gargaar caafimaad hadii bilin helo kora iyo hitaa intaas ka dartay in ay ka hayta guri aan lahayna taas oo qabad kale kee
hay maala traumaga ku soo dhir owladay lawaada jarham ila lawaada sini oo jirinay nangeeki in qoyaa bismillaahir rahmaan rahiim ila raawda tan ala arge ilaahay wiino ku erad keer hasi gurugoona aneen milihiyo ardayhe ee dadko shirka haa aan ka jeera ul kooyin yar walaan ka dhiso waay usku dhaaf walaan kreeb kan lay reeb leeyo ee argo hayta hadal ii ram hadalka aan hada hadalay markii aron kusto afka qabsume baab afkii ma hadal ko ilaahay wiino waayideen garabna siiyo khair allah sii wal kale in dhimno aan gudow haa uma ayay miyaalan
sidoo kale koo kumide kuriitay dhaladay sadiidan dhamar kale ku jaro ee kan kaliya maamada garabka siyawa idka hayosho iyo sidoo kale ni sheegay inigii kiyo kusugnin xaaladan tan maamu korna sadaradeen iyo fadaan garab qabad
marka dadkan walaalagoy aad iyo aad ku iskaana marka muddo dheer maskaxda lagu galay xamara ku shaani geeka abdullahi yusuf bay dhaw hadaji ila dadtan macnaha way waha lan oo macnaha qaab kale oo ila reeba mulle ani iyo waayela maamada ah iyo kureetan ila inta soo sin hayna garab mahayna walaal mahayna ma in kooy ogeeko ku xor oo macnaha oo sabir hata oo qaadana dadkan Allah khair si dadkan geek ilaahay insheen Abbas Abbas ilaahay insheen oo soo talaal wada oo guriga ka hirhirnaayeen hata siliska la ku dhii xadaga la ku dhii marka hamiim hunduraayaan geem hunduraayaan marka walaalaha dal i dibad meel kasta lanki rooga kaalma aan baahanyin dadkan lanki aan kaalmeeyo kulli bad duco ku halay fursada 30 ishan 60 ishan 94
sidoo kale koo kumada dhalinyarada xaafad iyo magaalada Badhawka ku sugan yinga sidan kuri ay la dhabban xanuunka waalida maskanta iyo muslimiinta ku dalabay in dadkan muujanga walaaltinimo oo yoon dam gadan
dad oo maaha mar raayso in sheed ee idan dhabaysan mar raayso in sheed ida oo iyo xitaa oo roogan ee ido jiingid oo yibiyahayaan lanka walaalasho bas oo kuwiin la rooga dhankaasna ka filnaado ay sinye male faday lanka geek ilaahay oo wal si oo un amal aan hayna aan horta intii karaanka hayti codkay hayti aan oo shaqo mar raayso in sheed xaafad sana si sheegi talaal wareejiya mar raayso aragay maalintaas aan aragay dhatan mar raayso in sheed tamigay tan kuwiin hayti geek ilaahay in suurta gali waan in suurta gali may fadayeen dadkan walaalogay ee garab istaagleey muuji walaal iyo hundurmin diidan waa aadiyan hundurmin diidan waana silsa kirinyin hoob silsa kiro kufur ha nusko boos nayaal waan soo haysanay leeta walaalaha macaan oo intii bucodkay deegahay mar lamaad mar saddexaad masiin ku codsaday dadkan walaalogan adduun inis baahnya lankiiba mar raayso insheed oo satay amal beer jilacsan mas qalbi jilacsan ka taala dadkan intii la caawiyo fade marka mar raayso intii oo codkan arad dadkan arad walaalaha macaan oo dadkan mar raayso insheed la caawiyo fade